Praise the Lord for the privilege of being here again. We only expected a few people this weekend. It is holiday season, and not everyone can always come as they would like to, but we are grateful to God that we can still come together to hear the word, to have fellowship with one another and also with God. And this fellowship must become ever more intimate, more sincere. It must become deeper. As David says in one place, the deep calleth unto the deep. The call must come from the deep. I cannot remember ever having translated the sermon we heard last night. No, never. It is an old sermon that I simply took from the mass of sermons. And I was sure that the sermon was over. And when I rewound the cassette after the service, Brother Gaidach came and asked, "Tell me, is the sermon over?" I said, "Of course." But then I stopped, and lo and behold, it wasn't over. There's something very beautiful on the second side. We are grateful to the Lord. I also expressed this yesterday. It wasn't just spoken. It wasn't just preached. It wasn't just things that were claimed or put out there. God confirmed it. God was present. He did not leave us without an answer. And that is what makes it so alive, so valuable, so precious, because we are dealing with God and not with a human being who wanted something. And as Brother Rus just read, God said to Jeremiah, "Before you were formed in the womb, I appointed you as a prophet to the nations." And we, as believers, have understood by revelation that we too were chosen before the foundation of the world to behold the glory of God. And so let us make our calling and election sure. Make it sure. The anchor must reach behind the veil into the Holy of Holies. I will translate the second part this morning. All those who did not hear the sermon last night should listen to it afterwards in order to catch up and get the full picture. I believe it can only be recommended to everyone. Is that right? There would be testimonies of what God has done. And I hope that we will all soon be able to talk about what God is doing, what people do, and what the enemy does is not even worth mentioning, not worth wasting time on. There is a word in a psalm: there will be singing and rejoicing of God's victory in the tabernacles of the righteous. And God's victory must be revealed. It was revealed on Golgotha. And we believe that we are partakers of what God has done. I have testified here and also in Zurich of what God has done in South Tyrol, where people lived in isolation and had only one desire. O God, send us a preacher who will proclaim the truth to us. They have a wonderful church where there is singing, playing, everything a person could think of, and yet a prayer, a cry. O God, send us a preacher who will preach the truth to us. And then the first cassette arrived at the house, and the sister cried out, God has answered our prayer. This is the truth that is being preached here. I told you, we had a beautiful baptism. Six people were baptized, and God has given salvation and grace. God is still in control, and everything is subject to Him, as the song goes. All adversity, everything that may stand in our way should not be stumbling blocks, but steps on which we simply come closer to the Lord until we are deemed worthy to experience His glory in its fullness, and then also to see it. I would like to read from the Word of God before I translate now, referring to what was read yesterday evening. I would like to read that one verse again, and then from the prophet Isaiah 49. Last night we all read Zechariah 8,
namely,
verse 6, thus saith the Lord of hosts, if this seems impossible to the remnant of this people in those days, must it also seem impossible to me, saith the Lord of hosts? The phrase, thus saith the Lord of hosts, is somewhat more common in older translations, but both are the same. The prophet only spoke after the Lord God had spoken to them. True prophets did not speak on the assumption that God was speaking. They only spoke after the Lord had spoken. Only after they had seen the vision, received the inspiration, only then did they speak. And so we know with absolute certainty that we are not dealing with Jeremiah or Isaiah or Zechariah, but with God, who anointed these men, inspired them, and set them apart to be a blessing. This is what it's about. God speaks of gathering His people. He will save them from the east country and from the west country. He will bring them, and they shall dwell in Jerusalem, and they shall be my people, and I will be their God in truth and righteousness. It is a promise. For many years it seemed impossible, unfulfillable, scattered throughout all the land, no home, no place to stay, from people to people, from nation to nation. But because God said it, and it is part of His plan, it had to happen. It had to happen. But to the people, He says here, it seems impossible. And then He asks the question, must it then also seem impossible to me? No, God does what He has set out to do in His omnipotence. And even if things seem impossible to us, if it is part of His plan, then the impossible becomes possible. What no human being could imagine becomes true when God has said it. We also read this in the prophet Jeremiah, when the prophet saw the tree that had awakened, the answer came, "Yes, you have seen correctly. I watch over my word to fulfill it." Oh, what a blessing, what a grace. God watches over His word to fulfill it. And if His word is in you and in me, then He watches over you and me to fulfill His word in you and in me. Is that so? For just as He watched over the prophets who received the word, so He watches over all who have received His word. Now let us look at the scripture from the prophet Isaiah, chapter 49, verses 24 and 25. Isaiah 49:24 and 25. "Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered?
Anokuthatyathwa namaxhoba kwigorha basinde na abathinjiweyo."
That is the question. Here we are talking about a mighty man, a tyrant, and captives. Can they be rescued? Can the prey be taken from him? And then comes the answer, "Yes." Thus saith the Lord, "Even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children." The devil may be mighty, but one thing is certain, he is not almighty. Amen? He may be mighty, but there is only one who is almighty, and that is God. And when the devil has run off with spoils, God will overcome him. He has overcome him. And here is the question: can the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? And behind this is the divine yes. Hallelujah. The divine yes. Yes, thus saith the Lord. Thus saith the Lord, "Even the captives of the mighty shall be taken away. They have been taken from him. For God was in Christ and reconciled the world to himself. The prey have been taken from the enemy. We are redeemed. We are free. We may serve the Lord. We may follow him." Yes, thus saith the Lord. And we believe it with all our hearts. Amen. Amen. Let us count ourselves among those who were once the prey of the enemy, who had overwhelmed and carried us away, that the Lord has claimed his own as the Almighty. Here we are talking about the Mighty One. Certainly, he has accomplished a few things, but nothing good. But God is the Almighty. Do we believe this with all our hearts? Did not our Lord say, "All power is given unto me in heaven and on earth"? Is that right? Is that true? Can we now claim this for ourselves? The hour has come. The hour has come. The time has come. God wants to make his word a reality, and Satan must submit. He must depart. He must. There is no other way. For God has the last word. There was only one more scripture I wanted to read. And it is found in Isaiah 33, verse 2, which is also very familiar to all of us. O Lord, be gracious unto us. We have waited for thee. Be thou our arm every morning. Our salvation also in the time of trouble. Isaiah 33, verse 2. Lord, be thou our arm. Lord, be gracious unto us. We wait for you, even now, as we continue to hear the word. Our hope is in the living God, who created heaven and earth, the God who answers prayers, who is able to help, who is Lord of every situation, but who wants to be Lord of our lives, as we heard so clearly and plainly yesterday evening. Not only Redeemer, not only Savior, He wants to be Lord. He wants to determine. He wants to have a say. Lord, be gracious unto us. Who can say with all the heart, Lord, have mercy on me? We all desperately need God's mercy, truly. And when the cry comes from the soul, then the one who is merciful will have mercy on us and will help us. Lord, be merciful to us. We have waited for thee. Be thou our arm every morning, our salvation also in the time of trouble, where we can no longer help, where we can no longer speak, where we can no longer do anything, where everything seems absolutely hopeless, there the Lord can prove to be our help in times of need. Can the prey be taken from the mighty? Can the captives of a mighty man go free? God's word says yes. And we say amen. Amen. For it is done. It is finished. And then, the first word from Zechariah 8. If it seems impossible to you in those days, and these are the days in which we live, the prophets spoke of these days, and it says, you who hear the words of the prophets in those days, take courage. We are the ones who have heard the words of the prophets. We take courage. We are strengthened in our faith in the living God. And even if the whole world is turned upside down, we stand on the foundation of faith to the glory and praise of our God. Let us sing, Only Believe, and then we'll translate the rest of the sermon.
Oh, Ubuna gongo gunga pami sanda sako, utikwak sigelele. Tikwak sigelele. Mastanda zini. Gogumvana ye Calvary. Sindi iso ngwele. Ngoku ndive ngoku ndithandazayo. Thatha ususe zonke izono zam ungakhulwa kwam. Ndivumele ukusukela ngale mini ukuba ndibe ngowakho. Nkosi Yesu, wena uyazibona izandla zabo bantu. Uyazazi intizo zabo, umile phayana, nguwe lo mqonqozayo. Yanga bangangajongi kwintsomo ethile engaqondakaliyo. Kodwa yanga bangajonga ngokunqaleyo ebusweni bukabonyana kaThixo obethelelweyo. Yanga banganokuqonda kule ntseni abangazihamba banako ngaphambili. Kwenze Nkosi. Sithe saba nabo ubunzima, Sathana esilwa ngayo yonke indlela. Nditshona ngalo mhlangano kule ntseni. Kwangekho namnye apha bezawukhupha amakhadi okuthandaza ukuze kwaziwe nangaphandle kwedolophi ukuba wena unguThixo okwazi ukubonisa ubukhona bakho ubungaphezulu. Ngokwesipho esingcwele nentando ngokwamandla akho amakhulu. Kodwa unguThixo wena olawula ugqithe zonke izinto. Ulawula ugqithe bonke ubunzima kunye nemeko. Kwaye ndiyathandaza Thixo namhla ukuba ngoku uyakubamba yonke intliziyo yomntu wonke. Ukwazi ukungena kulo lonke igumbi. Yanga bangazivula intliziyo zabo njengoku nabonke abaphamise izandla zabo. Abo banenkani okanye bangafuni ukwamkela okanye izinto ezinjalo ongazithandiyo wena. Yanga ungababonisa kubo ubomi babo ukuba awuphili kwintliziyo enjalo. Yanga bangavula ke ngoku Nkosi Yesu. Ungene uhlale kunye nabo. Bakoko ke Nkosi. Siyakuthandaza kunjalo, sithandazela abagulayo babandezekileyo ukuba ngale yure kube khona into eyenziwayo. Eyakushukumisa aba bantu ukuze baqonde, baqaphele ubukhona buka Yesu Kristu ukuze iintliziyo zabo zivuleke. Ndiyathandaza egameni likaYesu. Amen. Kuye kwaxelwa kunomathotholo nangomlomo apha emnqubeni ukuba namhla sizawukhupha amakhadi okuthandazela. Kwaye isizathu soba sikhupha amakhadi okuthandazela apha emnqubeni kukufumana abantu abangaphandle kwidolophu. Uyayibona? Ukuba abantu abalapha kwesi sixeko sinabo emthandazweni kwimihla ngemihla okanye kwixesha ngexesha apha emnqubeni. Kodwa ukufumana abantu amandla okucawula incungane akuKristu kuphela kwaye nabani na uyakwazi oko. AkuThixo kuphela. Kwaye xa uKristu wayesemhlabeni ngokodido libonakalayo ekulomzimba unokonakala njengoba simile namhlanje, wayehamba eGalilee nakwiindawo ezahlukileyo. Phazange abange ukuba unamandla okuphilisa abagulayo okanye ukwenza imimangaliso. Wathi, andinawukwenza nto mna ngokwam. Andenzi into ade ubawo andibonise oko mandikwenze. lo usazi isipalo kuyohali sahlo sehlano, eyazba inyaniso londo sange enze mmangaliso, ate agboniso ngubawo. Kuti inene inene, ndithi kuwe, unyana ngokwakhe, mnquba lo uthixo ahleli kuwo, umzimba wakhe. Unyana, akana ukwenza nto ngokwakhe, kodwa wenza oko akubona ubawe kwenza, kuko oko unyana kwenzayo. Kwaye uyaqaphela, xa efika kwilizwe lakhe, kwidolophu yakhe, kwenzekani? Wangena kukwenza. Wabeka izandla zakhe kwabathile abagulayo, wajika waze wathi, nene ndithi kuni, umprofeti uswele imbeko kwabangabakhe phakathi kwabantu bakhe. Kwayazi ukuba kwathetha ukuba oko wayenenceba ukusivumela ukuba sibe nemihlangano elo hlobo. Injalo loo nto kwakwenzela ntoni? Kwenzela ezi sidolophu le dolophu abantu awu bangqungileyo abangazange bakwazi ukuza emihlanganweni bazi ukuba unguThixo ophilayo. Wathi ezi zinto ndizenzayo nani niyakuzenza, nenze imisebenzi eminye. Wathi yaba lixeshana apha ihlabathi lingasayi kunibona, kodwa nina niyakunibona ngokuba ndiyakuba nani, ndide ndibe ngaphakathi kwenu kude kube sekupheleni kwesigaba. Injalo loo nto. Nezinto endizenzayo niyakuzenza kunjalo kude kube sekupheleni kwesigaba. Ndiyakholwa ukuba siphila kwiintsuku zokuvalwa kwexesha leentlanga. Yonke into nje ingolungelwano ngokugqibeleyo ngoku ngalo ixesha lesiphelo. Kodwa ukuhamba kuyiwe ekhaya kwebandla yinto uKristu ke laye elindileyo. Njengoba kwakunjalo imihla kaNowa esekade umsindo engafuni namnye ukubatshabalale, iseyinto enye nanamhla uzeka kade umsindo ngoku. Ngoku akafuni namnye ukubatshabalale. Kukhona imiqondiso emikhulu nezimanga ezenzekileyo. Bantu bathi ngoku sifuna isigaba esikhulu basize. Mhlobo wam, isigaba esisizawuphela, intlanga sezizawugqitywa. Kusekupheleni kwexesha ngoku. Ngoku lingoku ixesha ukuba umamkele uKristu uze ulunge. Ngoku mamela ke mhlobo, andazi ngoku akukho kanti lomthanda lokuthandazela apha endlini, alikho nalinye. Ubhile belapha nje kwithuba elithile endaweni ethile, besimalunga namakhadi alikhulu ukuba siwakhuphe, kodwa abantu khange bafike apha ukuba bazowathatha. Bekumele kuqala inkonzo, kodwa ayinakuphazamisa loo nto. Ngoku ndizakubiza abantu ndizobathandazela, kodwa ndiva ingathi ubukhona bukaKristu bulapha. Ndiyava ukuba kulungile, lo myalezo sewulungisiwe, kulungiselwe ibandla kweli xesha. Kwaye ngendlela ethile utshaba lungasiqhatha endaweni ethile, kodwa ndiyakholwa uKristu unako ukweyisa utshaba ezintliziyweni zethu ngoku. Kwaye abantu abanintsi kuni baphamisa izandla zenu. Ewe, xa kuqala ukubizwa phayana ukuba kuzokuthandazelwa pha phambili, ifuna ukuba uze umbulele uThixo ngayo into akwenzele yona. Xa ufumana ukholo yinto na? Singenza umgca wokuthandazela apha abantu baze bebanintsi okanye bengaphezulu. Cala ingcingane kwenzeke ngamandla. Buyaqaphela, mna neminyaka engamashumane anesibini, kwaye azange ndeza apha kweli qonga ndicele into ize ingenzeki. Imibono endayibonayo akho nanye eyasilelayo isebenza kanye lolwahlobo. NguThixo ke lowo. Yabona, kumele uba nguThixo. Ngoku kuba uThixo ukhona ukuze azalisekise ilizwi lakhe, aziqondalise ukuba ezinto ndizenzayo niyakuzenza nani, ngoku uyabonakalisa uba kunjalo. Ngoku uThixo uvula amehlo ethu ukuba sinokubona oko kusenzeka, ngoku sonke isithembiso siyinyaniso. Xa wayesemhlabeni okwethutyana nje, xa wayesemhlabeni wathini? Nantsi into ayithethayo, wathi utshabaliseni lomzimba, ndiyakuvusa ngeentsuku ezintathu. Wayesazi kanjani uba uyakwenza oko? Ngokuba uDavide umprofeti wathi, andikumvumela owam ongcwele ukuba abone ukubola, okanye ndimvumele ukuba ndiwushiye umphefumlo wakhe esokweni. Wayesazi ukuba ungumesiya othanjisiweyo, wayesazi ukuba yindawo yakhe leyo, kwaye ngokwazi ukuba yindawo yakhe leyo, ngoku qaphela, ukwazi ukuba yindawo yakhe leyana, ngoku wayekwazi ukukhupha athethe laa ntetha, ngokuba esa sithembiso sasibhekisele kuye. Wathi, kwaye izibhalo azinako ukwaphuka ukuba ukuqonda kwakho kuyavuleka. Izibhalo azinako ukuphuka. Esa sithembiso sibhekisele kuye, kwaye wayesazi ukuba sizakwenzeka. Ngokumamela ke mhlobo, sonke isibhalo esibhekisele kuwe, sonke isithembiso esibhekisele kuwe sesakho, kangangokuba esiya yayisesakhe. Ngokuqinisekileyo kunjalo. Yiloo nto ndimileyo kule ntseni ukuba iNkosi iyakuvuma, ndiza kumcela ukuba enze into. Kwaye apha sinzima kakhulu ngokunjalo ngokwam, hayi ngokuba anikholwa kum, kodwa utshile ilizwi lakhe uba liyakwenzeka. Ilizwi lakhe liyakwenzeka. Ndizamcela ukuba ajonge ngapha kwimeko yamakhadi okuthandaza. Ndiza kumcela ukuba uyawukwenza, uyabona. Andingokukhumbula oko makwaziwe ngokupapashwayo apha kula makhasethi ukuba andithi uza kukwenza, ndithi ndiza kumcela ukuba unako ke ngoku. Siya kumbulela ngaloo nto. Sawuthini uba iNkosi, bangaphi kuni apha abanamakhadi okuthandaza? Bangaphi abantu abagulayo phandle phayana? Bangaphi abantu? Phakamisandla, sifuna ubona into nje. Ngoku ndiyayibona imbuso benu, ngoku ndingaxela ukuba ningobani. Ngoku ndingaxela ukuba kukhona abathile apha emnqubeni, andibafuni abathile. Ndifuna iNkosi indibonise umntu okude apha emnqubeni, umntu ongaphandle edolophini. Ngoba uba ngumntu olapha emnqubeni, yiloo nto sifuna abantu abangaphandle komnquba. Ngoku abantu xa sinofumana abantu basemnqubeni bazothi, oh, uyamazi laa mntu, ayiseko kucalulo kuyana. Ngoku sifuna abaseJamani, abaseSwitzerland, abaseAfrika nalonke ihlabathi. Kuba nokwenza oko ke uKristu enokucala iingcingane zabo. Ngubani owakhokela abonyani baIsrayeli entlango enguKristu? Wayeyintoni ngoko? Ndifuna ubuza into, cinga nje okomzuzwana. Wayeyintoni? Wayintsika yomlilo. Yintoni? Intsika yomlilo. Kwaye xa isiza emhlabeni, watsho wathi wayeyiyo laa ntsika yomlilo. Ngokubathi oobawo bethu batya imana entlango, waze wathi ndim isonka esiphilileyo, baze bathi oobawo bethu basisela kwayaliwa lokomoya, waze wathi ndim elaliwa. Kutheni? Wathi bathi uMoses wabona iziko elivuthayo, waze wathi phambi koba uAbrahama abekho mna ndandikho, ndim lo wayekwalela ziko elivuthayo. Uyayibona? Ngoku ndivela kuThixo, ntsika yomlilo, uThixo ukukhanya. Siyakazi oko uhleli ngokomoya, hayi enyameni. Kwa glensika umlilo kona ukanyu Yesu wathi ndiza divela kubawo kwaye ndiyakubuyela kuko oko ngoku. Wathi Yesu xa efile uyakuvuka kwakhona. Kwaye ongcwele uPaulus wayesendleleni eya eDamasko eyokukhonka abantu. Uyesu wabonakala kuye kwakhona kulantsika yomlilo. Wamhlasela wawa. Mhlawumbi ke le nto ingangabikho kwisikolo sakho sokufundela iBhayibhile. Ngoku ke intsika yomlilo wayibona abantu ababenayo zange bayibone. Bathi sivile ingxolo kodwa zange babone khanya. Kodwa ukhanya kwakubengezela kuPaulus kwade kwamenza ukuba amfameke okwethutya okwenzuko ezithile. Intsika yomlilo ke leyo. Yaza kuPetros entolongweni. Njengentsika yomlilo. Kwaye ulapha ke kunamhlanje. Kwaye ukuba umoya womtyholi ungaphakathi kwakho, uyakwenza imisebenzi yomtyholi. Ukuba ngongenamthetho, ukuba uyohane udilinga, umoya kaJohane udilinga ungaphakathi kwakho, uyaxwa imipu uyobulala abantu, ukuba umoya wayo nayintoni na ukuwe, uyakwenza uba wenze njengalaa mntu. Kuba umoya kaKristu waphakathi kwakho, uyakwenza njengoKristu, uyakuwenza imisebenzi kaKristu. Lokholwa kum imisebenzi endiyenzayo uyakuyenza naye ngokunjalo. Nantso kaphukhoyo. Kwaye ngoku ndibeka oku nje elizukweni lukaThixo. Ndiye ndiba mdala ngoku. Andiyazi iintsuku zam azinawuba zinde apha emhlabeni. Andazi oko andinakutsho. Ndiyathemba uba ndiyaphila ndide ndibone ukubuya kwenkosi. Kodwa andazi ukuba kuyawuba njalo na. Kodwa ndazi nokuba ndiyakuze ndiphinde ndishumayele intshumayelo emva kwale. Asikwazi ukuxela oko. Oko kusezandleni zikaThixo ndazi. Kodwa apha inye into ekhoyo ukuba siya kumcela uba angene phakathi kwethu kule ntseni kwaye enze into. Uqinisekise okungenakonakala kwakho. Usengula Kristu mnye wavukayo. Uyakwenza into enye awenzayo xa wehamba phaa kwinxweme laseGalili. Ndiyacinga uba bangapha abanothi mna ndifuna ukuza emthandazweni nokuba akandibizanga. Ndiyakushiya indawo yam ndilandele yena, ndibambelele kho lwam lubambelele kuye njengeankile. Ndiyakholwa ukuba ungaza kule mizimba umnike wonke umntu ukholo lwaneleyo njengala mfazi wachumisa umqukumbelo wengubo. Wajonga wathi nguba na ondichumisileyo. Bathi banintsi abachukumisileyo. Wathi kodwa lona ndiye ndababuthathaka. Wajonga kwindawo wathi wamfumana umfazi waze wathi wamxelela ukuba ukufumene oko ebenengxaki yakho uphilisiwe. Wathi ukholo lwakho lumsindisile. Yayinguyesu ke lowo, ndixelele nabani na uyakuphila kulo mhlaba aze akwenze oko ngaphandle kwakhe. Bonise kwimbali ukuba kwake kwenziwa phi na. Na ikhona nencwadi kaFox Book of Martyrs. Dino Josephus phayana imibhalo yakhe yakudala. Dino Pambamens kwizigaba zangaphambili. Dino Hislops kwi-Two Babylons. Pha zange kwenzeka into enjalo kude kube yile mini njalo loo nto. Ngokuba sikwixesha lesiphelo and sikwelo xesha kanye apho iintlanga zizigqitywayo lizawuphela ixesha lentlanga kungekudala. Kwaye wena mamkelo uzawukwenza oko. Andithi ukuba uyawukwenza aze ubone engakwenzi, thina siyawuthandaza nje aze yena ngokuthanda kwakhe enze oko akuthandayo. Ithi wena nje ndiyakholwa inkosi Yesu ikhona kwaye iyakususa lonke ityala lam kwaye iyakundiphilisa mhlawumbi ezonweni zam. Ungakwenza oko phamisa isandla sakho. Bangaphi apha banokuthetha oko phamisa isandla sakho nje. Oh bethu ndiyamangalisa oko. Ngoku zibeke kwimeko apho uzawuvula intliziyo yakho uthi Yesu, ukuba seke wasebenza entliziyweni yam, kwenze ngoku. Susa konke ukungakholwa. Mandivuke apha zishukumise. Ngaba yinyaniso ukuba ndidlule entweni apha kuyo yonke le minyaka ndayiphosa. Oh Nkosi, ndiyazi ukuba unam, kodwa kuphi napho ungakubona khona? Ungabona kule ntseni ngokholo lwakho. Xa ubona ujonge yena, isigulo sakho siyamka, uyakuphila. Mkholwe ngoku. Oh bethu, ndiyathemba niyakukhona. Thixo, kwenze ngumthandazo wam. Ngaphambi uba kube njalo, masithandazeni. Oh Nkosi. Lena yimini embi kakhulu esiphila kuyo. Ndiyakuqaphela ukuba yonke into engenzeka ngiyawumela ukuba ivunyelwe nguwe ukuba yenzeke, Nkosi. Manintsi abalapha, inkitha ezigidigidi, abathi mhlawumbi bakwimeko ezinzima, othile ongalinakuphila. Ukuba bekungekokwakho, ndiyathandaza ukuba uya kuyinika le ntsikelo kuthi, kwaye bawo, siyazi ukuba inye kuphela indlela yokufumana oko kungokholo. IBhayibhile ithi ukholo luza ngokuva, ukuva ilizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo lithi uYesu Kristu unguye izolo namhla nangonaphakade. Ilizwi likaThixo lithi izinto enizenzayo niyakuzenza nani. Ilizwi likaThixo lithi zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo. Nkosi uThixo, sizama ufumana ufaka ukholo ezintliziyweni zabantu ukuba sifumane ucango lwabo luvuliwe ukuze babone bazi ukulunga kukaThixo ukuba kukho okuvumela izinto. Ngoku yiba nenceba kuthi sonke Nkosi, njengoba ndiguqe apha nje ecaleni kwesi sibingelelo. Oh Thixo nenceba, yiba nenceba kuthi. Ndithandazela wonke umntu olapha Nkosi, kwabantu abakulo mnquba nabantu abangaphandle kwedolophu Nkosi, nabo bonke uthe umthandazo wokholo uyakubasindisa abagulayo. Thixo uyakubavusa, kwaye ukuba bathe bona izono zabo bayakuzixolela. Kwaye siyaqaphela ukuba abantu abamkela yonke into bayamkela ngelizwi, ngoba limingo naphakade. Sicinga abantwana baIsrayeli kunjani ukuba bakhubeka kwimimangaliso phayana ngokubawa entlango. Nyaniso kunjalo Nkosi, ngaphandle kokuba abantu babe nokholo oluqinileyo elizwini lakho, ngokwenze kulentsini ukuze bukhona bakho obukhulu bukuvumele oku. Siyacela oku Nkosi, ukuze abantu bazi babone ubuqaqawule bukaThixo, kwayanga wonke umntu olapha ngoku, yanga kube khona into ngokholo enokuhla ivela kumoya kaThixo ithambise iintliziyo kuze kuvuleke amehlo abo. Ngoku bathi xa bemka kwesi sakhiwo, kuze bathi ngabe inhliziyo zethu bezingavuthi ngaphakathi kwethu ukuba silibonile uvuko lwakhe. Sithe sacinga kodwa ngoku sinakuqonda. UThixo uyatsala evula iminyango ngoku yokholo, ehamba etyhila kubo, ebenza ukuba bazi iindlela zakhe nentando yakhe. Ncede Nkosi, mna ndisisitya nje sihlwembuzekileyo sobukumkani bakho, andifanelanga, kwaye ndicela ndixolele izono zam, xolele ukuthandabuza kwam, xolele ukoyika kwam, xole uqeqo lwam, xole zonke izinto endizenzileyo Nkosi, ndixolele. Uncede ukuba ndikhanye ndibe ngumkhonzi wakho oqavileyo Nkosi, kuze ndiphakamise igama lakho phakathi kwabazalwane bam. Kwizinto endithe ndithandaza ukuba ndifumane ubabalo kuwe ke Nkosi, kwizinto endithe andenza kakuhle kuzo, ukuze ndifumane ixesha nje elincinane lobudlelwane ndiyidle kunye nawe. Kwenze Nkosi, ndiyathandaza ukuba uya kundinceda ngoku. Unika abantu ukholo, kuze amehlo ethu ajonge abone ukuba uya kukwenza oko. Egameni likaYesu, amen. Ngoku ungathandabuzi, kholwa kuphela. Kuba zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo. Ngoku iNkosi Yesu ayibophelekanga abayisenzile oku. Ndiza kumcela ukuba ngcono ke abantu abathathu endingabaziyo. Abantu abathathu endingabaziyo. Ndicela ukuba andityhilele ukuba yonke into abayidingayo okanye nantoni na. Kwaye into ayityhileyo ukuba iyinyaniso yazi uba yinyaniso okanye ayiyo. Kuba ayonyaniso ngoko ke ayonyaniso. Nina niyazi ngokwenu. Kodwa kuba yinyaniso ngoku uyibambe ke loo nto uze uyamkele. Ebenokwenzani uba ibeme apha kule ntseni? Sawuthini uba ibeme kule ndawo apho ndime khona njengalo mzimba wam unokonakala eme apha? Ukuba uthi umntu kuwe, Nkosi Yesu ndidinga impiliso, ucinga uba bezawuthini? Benothi ngoku ndakwenzela oko, ndakufela. Bangaphi abakwaziyo ukuba yinyaniso ngokuqinisekileyo? Sele kwenziwa, kugqityiwe. Ngoku yintoni enokunika ukholo oluninzi? Ngoba umzana uNeville nam size sizokuthanda sibeke izandla kuwe uze ufumane intambiso ngeoli iBhayibhile itsho. Ngako oko ilungile loo nto seyikholona ngamanye amaxesha. Akudingi oli ukuba kuthanjiswe umntu ngamanye amaxesha. Kumele nje kubekho nokucalulwa kwencingane, funyane umoya ombi ukhutshelwe ngaphandle. Ngamanye amaxesha kwenzeka ngaloo ndlela, ngamanye amaxesha kungexa uYesu ahambayo ngoku yinto abapostile abayenzayo. Awayinika abapostile ngendlela eninzi, zininzi indlela ezahlukileyo ngoku. Yeyiphi eyona ndlela enokusebenza ngoku kumhlangano olohlobo hlobo enokusebenza kakhulu, enokuvumela iNkosi ihle izibonakalise uba ikhona apha phakathi kwethu ngokomoya? Ingaba ukhona umntu kwesakhiwo apha omaziyo, ongazi uba yinto endingazi uba ingxaki yintoni kuyo, ungaphakama isandla ukuba ukhona? Abantu abalapho kwesakhiwo bayazi ukuba andinazi. Phakamisa nje isandla sakho emhlekazi. Ndiyacinga uba kuyo yonke indawo kunjalo. ngoku inkosi kukuwe inkosi ngoku ukuba unako ukukwenza kwaye ndiyathandaza nkosi uba uyakukwenza loo nto kwabantu baze bazi ukuba wafa wavuka kwakhona vule amehlo abo kwaye ibhayibhile ithi wena uzawuba nengqina ndiyathandaza ukuba ngokunjalo uzingqinele kwakhona nangoku konke kwenziwe ngobabalo lwakho nkosi ndiyathandaza egameni likayesu amen. Ndiyazi eli thuba lelona linzima kuwe thini ke ngam kodwa into endiyishumayelayo ndiyayikholwa into endiyishumayelayo ndiyayenza ngobabalo lukathixo ndiyayenza Thixo abe nam ukuba ndincede ukuze wazi ukuba ndizithethe ezi zinto ngaphakathi kwam mehlo enu vuleke uthi ngoku kudala ndamazi umzana uBranham ndikubonile oku kwaye ndiyakuxelela noba ungubani na angangunyana kaCharles Branham ngokunjalo izinto ezinjalo kodwa ndazi into enye ukuba uThixo wenze into ngaye ngoko jonga kuThixo ungajongi endodeni Thixo afuna ukubonisa mna ufuna uzibonisa yena nguye ngoku ukuba kuvela umbono umbono uyawuvela nantsi ikhona Tata Snyder ndizama ukujonga kude kulaa ndlela uyabona uThixo abe nenceba kondoda ehleli apha umbona uphezu kwakhe indijongile ndicinga uba asazani uzama ukohlukana nento oqhelene naye ngabakho njalo uzama ukohlukana nokutshaya amacuba ngaba injalo loo nto okanye akho njalo phama isandla sakuba injalo loo nto ngoku nditsho wena mfana uhleli phayana ungaphama isandla ukuba awundazi ukuba asazani ingaba injalo loo nto ukuba injalo phama isandla sakho ilolo hlobo yinto obuyithandazeleyo kunjalo uyayikholwa ingaba yintoni leyo ucumise ntoni ibhayibhile ithi uyachunyiswa yimilwelwe yethu simchumisa ngokholo lwethu azange ndayibone le ndoda kodwa nguye okuchumise uKristu olapha Kristu sebenzisa imilebe yam ngoku unezandla zakho phama isandla sakho mfana uyakholwa ukuba mna ndingumprofeti kaThixo ungayamkela into endixela yona uba unalo ukholo ukholwe ukucinga uba uyakusindiswa ewe umhlobo wakho intombazana othandaza ngayo ngabi njalo aha ufuna ukuba aphiliswe ngaba ikonjalo kuba injalo loo nto yima ngeenyawo uyayibona injalo loo nto ngaba kunjalo yiba nokholo kuThixo uyakwamkela ndingongaziwayo nguwe wena mfana zange ndakubona waye ukuba singabangazaniyo phamisa izandla zakho zombini phezulu ukuba singabangazaniyo zange ndakubona kubo bonke ubomi bam nawe zange wandibona ngoku ngubani ungachopha phantsi ke ngoku yamkela ukukucelayo ngokholo lwakho kuzawukwenzeka kuwe ingaba uyakholwa oko ibiyintlekisa kumzuzwana othile kodwa ngoku ayiseyontlekisa ngoku bendisazi inkosi iyawukwenza oko okanye bendicinga uba uyawukwenza oko uThixo akayontlekisa luyinyaniso ukuba ndinokukholwa khona umfazi ocophe emva phayana kulaa ndlela uthandazela omnye umntu. Umfazi unemeko yobuphakuphaku. Ungumkatolika okokholo, injalo loo nto. Uhlala pha kwistrato saseMax, ngaba ikonjalo, uba injalo, phamisa isandla sakho dade. Lungile, uyakholwa? Ngoko, yamkela oku kucelayo. Ukuba naku kholo, uthini ngawe pha emva phayana, umntu phaya wena uyazi uba awukho semva kakhulu, uKristu uyayazi loo ndawo uhleli kuyo. Ndicela umngeni ngoku egameni likaYesu uba ukholwe ngoku. Ulapha, ngokomoya ulapha, mandla akhe alapha. Apha kuhleli indoda ihleli emva phaya, indijongile ngoku. Unotayi oluhlaza nesuti egreyi ngolo hlobo. Yathandazwa kunjalo ufuna uphiliswa pha kwingxaki ethile yesisu esinomoya phayana. Injalo loo nto, uhleli emva phayana, mandixele ukuba ungubani. Wena wawungugqirha ubungugqirha izolo, baze ubukwagqirha izolo baxilonga. Injalo loo nto, ngoku andikwazi. Nawe uyayazi loo nto, kodwa uThixo uyakwazi. Ukholo wakho lukusindisile. Ewe mhlekazi, mabonga uThixo ophilayo. Utata uhleli emva phayana kumgca olandelayo phayana, umgca wesithathu. Wena uthandazela umamazala wakho ongumlwelwe, kwimeko yobulwelwe. Ukuba nonke ndinokholwa, kunjalo loo nto, yonke ke iyawube ilungile abantu nokholwa. Kukhona inenana elithile elihleli emva phayana nomlomo wayo eliwubambileyo linjongile emva phayana ngasemva. Unesandla abambe umlomo waso, uyathandaza. Ukuyimeko ebuhlungu phayo komoya emngqungileyo, uyalila. Ngumfana omncinci, uthandazala umntu azalana naye. Laa ndoda yakhe kwesi sakhiwo linene nje elincinci, kubhutizala wakhe naye kwimeko yophakuphaku. Uphazamisekile okwengqondo. Injalo loo nto mhlekazi, ukholo lwakho, yiba nokholwa kuThixo, uza kunceda kuko oko. Ndicela umngeni ngokholo lwakho kuKristu, uyamkholwa? Ngaba sisithathu eso okanye kungaphezu koko, akho njalo? Ngoko niyakholwa? Ingaba ukholo lwakho lime kakuhle ke ngoku? Ngaba intliziyo yakho ithe yavuleka? Phamisa isandla sakho ukuba intliziyo yakho ivulekile. Ngaba icango livuliwe? Ngoku masithobe iintloko zethu. Nkosi, sondela ngoku Yesu osikelelekileyo. Oh Thixo, ndiyavuya kuwe bawo ukuba uthe waze wasinika ezintsikelelo. Ubabona abantu ngoku abakhoyo apha bawukwazi ukuba ibingengomkhonzi wakho, ibinguThixo wamazulu othe wasinika imbeko kule ntseni ngokuza phakathi kwethu. Evumela kunjalo uba kwenziwe ukuba kuqinisekise kwesizukulwana sentlanga ngaphambili ukuba sisuswe saze emhlabeni kuba nguMesiya, iNkosi uThixo wamazulu. Ulapha o Nkosi, ndicela ukuba unike ukothusa okunye okukhulu kwabantu njengoba bekunjalo. Vula ukuqonda kwabo ngokuba bawukuhamba ezonweni zabo ukuba bathe abakwazi ukukholwa kuwe, baze bagqine ngokuthandabuza nokungakholwa. Yanga kungafika intsikelo ebantwini njengoku, ukuze bazi ukuba umoya ongcwele ukhona kwaye ukuba uyafuna ngenyaniso ukubaphilisa abo njengoba efuna uphilisa wonke umntu ngokokholo lwabo, kuba uthe ukuba nakukholwa zonke izinto zinako ukwenzeka. Nkosi, kwenze kwayanga amandla akho okuphilisa kungahlela ezantsi kwiintliziyo zabantu njengoku, uphilise umntu ngamnye. Ndiyakubulela Nkosi. Xa uSathane efika njengonyama egqumayo, umoya wenkosi uphakamisa umgangatho azamo yise. USathane omkhulu ozibanga ukuba mkhulu, kodwa inkosi yethu Yesu Kristu ngoyena mkhulu. Nguye ubawo uThixo. Ndathandaza Nkosi kuba njengoku ngomoya wakho ushukume uhambahambe phezu komntu wonke. Ngalo igama lenkosi uYesu siyacela. Amen. Ngabe uyakholwa uba uphilisiwe? Uyakholwa ukuba ngawo amanxeba akhe khona into oyifumeneyo? Wena ubune-25 cents ebiza kwenza uba uhambe ubuzo hambe uyiphethe kule building. Ngaba unayo? Phamisa isandla sakho. Ndinayo. Oko ndibambele kuyo njengeankile ngokukholwa. Andikhathali noba kwixesha elingakanani, noba ziintsuku ezingaphi, iiyure ezingaphi. Ndinawo amandla okuthenga impiliso yam ngoku. Ndiyawuhamba kule kwesi sakhiwo nje ndingafani, ndigqibelele. Ingaba kunjalo? Phamisa iinyawo zakho. Awunawuphinde ufane, awunawuphinde ube buthathaka. Ndazi kodwa kuyawuba njalo. Unalo ukholo lokukholwa. Thixo uthembekile, mkholwe. Nkosi, ndiyakholwa. Nkosi, ndiyakholwa. Konke ukuthandabuza kwam kungcwatyiwe. Nkosi, ndiyakholwa. Msindisi, khulisa ukholo lwam kuwe, ndide ndishukumise intaba. Oh Nkosi, ngabe ungagwenxa? Awukwazi ubagwenxa. Qala ukuba umzana uBranham wayingenzanga nto yokuyithetha elizwini lakhe Nkosi, ngoku bengenakwenza nto. Ngobabalo uthe wavumela umzana uBranham ukuba ajoyine kwesi sakhiwo kubantu abaninzi, ukuze wena wenze into enye wayenzayo xa wawuhamba eGalile. Ukuba benokuthandabuza entliziyweni yam Nkosi, ngoko kususe phambi uba imini yam iphele, phambi koba ndibize ukuba ndiyophendula ngomgwebo. Susa isono sam sokungakholwa, undenze ukuba ndibe ngowakho ngoku. Mandibe ngowakho uThixo, akusikelele ngumthandazo wam lo ngokuthandazayo. Uzivale kunye noThixo. Bakhona bebephamisa izandla zabo abafuna ukuhamba kunye noThixo, abafuna uvula iintliziyo zabo kuye. Isibingelelo sivuliwe ngoku mhlobo wam. Ndimema wonke umntu kuni ngamnye kuba nize esibingelelweni guqe nithi Nkosi uYesu yiba nenceba. Ndifuna uba ungene entliziyweni zethu, ususe konke ukuthandabuza kwam, konke ukoyika kwam, wonke umona wam, yonke into. Uze ungene wena, ngene entliziyweni yam ube yinkosi. Oh ndiyakholwa ungumsindisi wam, kodwa awukabiyo Nkosi yam. Thixo akusele mzalwane. Igama lale ndoda nguDavis, uvela eVirginia. Ulapha ezokohlukana nento akuqhele ukuyenza yokutshaya, nenzondo encinci ayibambile entliziyweni yakhe ngokuchasene nomnye othile. Usukele uba wayesengumntwana, yinto azoyishiya esibingelelweni apha kule ntseni ngokuyiza. umenyiwe kuba uhamba apha esibingelelweni ngokuguqe apha phambi koKristu kaThixo. Ngokuqaphela ulapha kule ntseni umsindisi wethu, ngaba uza umenyiwe. Inkosi Yesu ikulindile ukuba uze izohlamba yonke wonke umoya ongendawo entliziyweni yakho. O bantwana, noba sihambe manzini, abanye bahamba eluqhutheleni, abanye baqhutha emililweni, kodwa konke kungekhazi. Abanye badlula kwintlungu ebuhlungu, kodwa uThixo unika iculo kwelo thutyana lokhanya. Hamba uze apha kule ntseni uzoguqa ebukhoneni bakhe. Amanye amaxesha intaba apho ikhanyiselwa ilanga ngokhanya, uThixo ukhokhela abantwana bakhe ehamba nabo. Ngamanye amaxesha emqolombeni ebumnyameni bobusuku, uThixo ukhokhela abantwana bakhe ehamba nabo. Abanye bajongane namanzi, abanye bajongene nenkqwithela, abanye bajongane nomlilo, kodwa konke kungekhazi. Abanye bajongane nentlungu enkulu, kodwa uThixo unika iculo kwithuba lobumnyama nasemini yonke. Ngoku umenyiwe njengoba sicula, uThixo uyankqonkqoza entliziyweni yakho. Uba ungavula wena uya kungena dle nawe. Vuyela iintsikelo zakhe zobe yinkosi. Awunokulibala nje yonke into uze apha uvuye apha kwezi ntsikelo zakhe. Uvule intliziyo yakho ukuze akuvule ukuqonda kwakho, ukuze ube ngumntwana wakhe. Ngoku kwakhona sicule ivesi lokugqibela kweli culo, wena umenyiwe izangoku. Sisuke emxhophoxhophozweni, sisukile edakeni, uThixo ukhokhela abantwana bakhe ebakhapha. Simkile siya eluzukweni, kwimini engena kuphela, uThixo ukhokhela abantwana bakhe ebakhapha. Abanye badlule manzini, abanye badlula kwinkqwithela, abanye badlula kwizilingo ezinzulu, kodwa sidlula ngalo igazi. Abanye badlule entlungwini enkulu, kodwa uThixo unika iculo kwithuba lobumnyama nemini yonke. Sculele phansi ke ngoku. Abanye badlula emanzini, abanye badlula kwinkqwithela, abanye badlula emlilweni, kodwa sidlula ngegazi. Abanye badlula kwintlungu enkulu, Anikondi. Kwi kashalobum nyama. Nasebu suguin. Kwi mini yonke. Ngokuthula ke ngokusithoba inhloko zethu ngoku ebukhoneni bukaThixo omkhulu wozuko, ukumkani omkhulu woxolo. Kunjani siyabulela ukuba uthe waphamisa iintliziyo zethu bazivuleke kulo moya omkhulu obukhona bakho ngoku. Lo oza kum andikumlahlela ngaphandle. Nokuba isidingo sakho siyintoni, nokuba zintoni ozinqwenelayo xa uthandaza, kukholwe ukuba uya kuzamkela, ngoku uya kuzifumana. UThixo uyasenzela oko njengabantwana. Njengoba ulapha nje, thoba intliziyo yakho, thobeke. Ngoko cela enkosini, uyawukwamkela oko ukucelayo. Inkosi ikusikele ngokutyebileyo ke ngoku.
Mayibongwe inkosi. Masimeni. Mhlawumbi nathi singacula ikoras eyomeleza ukholo lwethu. Ize inyuse ukuqiniseka kwethu. Kunjalo masiqaphele ukuba asingobaphulaphuli kuphela kwento uThixo ayithembisileyo, kodwa asingobabukeli kuphela kwento ayenzileyo. Silapha namhlanje ukuze sizokuba namava ngezinto ezinye kunye noThixo. Kuhle kunjani zonke izibhalo zihamba ndawonye, into ebonakala ingenakwenzeka kuthi. Kudala yenziwa yenzeka kuThixo. Yonke into yenzekile. Impiliso, usindiso, inhlangulo. Yonke into yethu. Siyabungqina ukusilela kwethu, ukungakholwa kwethu, ukuthandabuza kwethu. Sibeka ithemba lethu kwizithembiso zelizwi likaThixo. Sizibeka phantsi kwegazi elixabisekileyo lemvana. Sikholelwa uxolelaniso olupheleleyo noxolelo nosindiso olupheleleyo nomphefumlo nomoya nomzimba. Namhla inkosi ifuna ukuzukisa igama layo, ifuna ukungqinela ilizwi layo eliyinyaniso, njengoba liyinyaniso kanye njengoba sicula. Sicela abo banqwenela imithandazo babaze phambili, kodwa yiza kuphela ukuba uyakholwa, ukuba ilizwi likaThixo ngokunjalo liphunyelelisiwe kuwe. Ukholo eGolgotha luyinxalenye nje yakho. Wena kubele ukholwe ukuba ngoku kugqityiwe ngaphakathi kuwe. Kholwa ngoku ukuba ngumsebenzi ogqityiweyo ngaphakathi kuwe. Kwaye kulo olukholo kumsebenzi ogqityiweyo wentlawulelo, unokuza ngaphambili. Emva koko sawubeka kuphela izandla zethu kuwe. Kolo kholo olunye uThixo akunike lona, kodwa wena kumele ucele kuye. Ngoko ke kumele kwaye kuyakwenzeka. Haleluya. UThixo ukhona. Asikho lapha sizokwenza impembelelo ethile ngobugcisa. hayi silapha ebukhoneni bukaThixo. Into esinokuyenza ayanelanga phambi kuThixo. Sidinga nje oko uThixo anokukwenza. Abantu bangenza impembelelo nemvakalelo nje, kodwa thina silapha siziswa ukuba simanyane noThixo sikholwe njengoko sitsho isibhalo. Kwaye masikuthabathele entliziyweni oko sikufundileyo. Ngaba ixhoba lingathathwa na kwigorha? Ingaba ikhonkxwa lingakhululwa na? Kwaye emva koku eBhayibhileni, hayi kwiphephandaba okanye kwincwadi ethile, kukhona uewe eBhayibhileni. Hallelujah. Uewe usebhayibhileni. Kwincwadi yesibini kwabaseKorinti isahluko sokuqala umqolo wamashumi amabini ithi, kuye zonke izithembiso zikaThixo zingu ewe zingu amen. Siyakholwa ukuba kugqityiwe, kwenzekile. Inkosi ibahlangulile abangabayo, ibahlangulile. Ixhoba lithathiwe lasuswa kutshaba. Uthe wakhokela wathimba intimbo, wavula iminyango, wabapha izipho abantu. Ngaba siyakholwa sonkoko kubhaliwe elizwini likaThixo, yomelezeka wena ukholwayo uvayo la mazwi abhalwe kwilizwi likaThixo kule mihla. Ngoku sizawucula ukholwa kuphela. Kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka. Kholwa kuphela, kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka. Kholwa kuphela, kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka. Kholwa kuphela, kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka. Kholwa kuphela. Thixo othembekileyo, siyakubulela ngayo le mini, siyakubulela ngazo ezi yure, siyakubulela ngokukhethekileyo ngelizwi lakho elixabisekileyo lingcwele elingenakonakala. Siyazi ukuba izulu nomhlaba liyakudlula kodwa amazwi akho awukushiyeka. Kwayona uthe, yomelezekani nina niva amazwi abaprofeti kwimihla yokugqibela. Nkosi, singafumana ukomelezeka, simelezeke kule ntseni. Siyakubulela onkosi ngako konke oko ukwenzileyo kule mihla. Nkosi, ngako oku mayidunyiswe igama lakho, lizukiswe linqulwe. Wena uzibonakalisile ukuba unguye zolo namhla nangonaphakade. Thixo thembekileyo, siyacela ngokunjalo uba uhlale nathi kweli xesha. Njengoba ngoku sizawuthatha ukuphumla okufutshane, uze usihlanganise kwakhona emva kwemini nje, ukuze sidumise igama lakho, ukuba sikunike imbeko, sicule indumiso zakho, sikubulele Nkosi ngazo zonke izinto ozenzayo kwixesha lethu. Imbeko, udumo, uzuko malibekwe kwigama lakho. Amen.